kuna raya fulani wake na observer yake kikimbia. Ziona kwa gandede. Yule nyuma tako si mbaya. Unatoa tu ngoro juma yaka eh. Yesu kikimbia kwa ile kichaka. Kichaka gani ile kichaka?
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu batuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa Mwafrika.
Rapture Scientist.
Ian Thiong'o the legend himself.
Na kama kawaida lazima tukuremind Rapture the Scientist. Kitu funny nayo ni saizi nikisema nimesema tu juu nimejipata hapo kwa unaka siko ni mwambia tutasema hivo. Hey, Joe. So lakini Merry Christmas to everybody.
Yeah, Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah,
tuna hope umefika ocha. Yeah. Because mwana yo traffic imekuwa in the past few days.
Yeah, imekuwa Ningori. Hey, ni serious juu pia inayekanga wase tension sana.
Yeah.
Mimi nishikwa kwa hiyo situation. Na nilikuwa naenda hapa nilikuwa naambia Rapture before tukikaa hivi. 2013 hapo ocha kwetu ni Olkalao.
Yeah.
Yetu tulitoka hapa around 1. So najua I need 2.5 hours.
Yeah.
You guys, 7 bado nilikuwa pale Gilgi.
Yoni, 1 p.m.?
1 p.m.
Oh, okay.
You guys tumeshuka place ingine. Alafu najua, ocha ni pitch. Black
yes.
Darkness.
Yes. The only get light na kuangani. Sinitoka tini dragonfly. Zile waka matako.
Yeah, you guys nimeshukishwa stage fulani. Nikambua ni hapa. I think maybe ni accent yangu. Maybe ilikuwa inachanganya. Kisapre bado ikuwa.
Yeah.
Ini kashukishua place fulani hata sijui. Kuna mamorio walikuwa meningoja saa the actual stage. Wani so unaniona siwaoni. Kuna lori mekama hapo. Haija kuja bado. Hai tuko na sisi. You can niliona hiyo lori after 10 minutes. Nikasema wow.
So that means walking distance. Juka lori mechukua 10 minutes.
10 minutes.
Waki ya mwakutembea.
Nani highway.
Yeah.
We. So, but ufiti wakaanza. We met halfway. Sani kuanza kutembea na natembea. But kuna mse luckily. Noja sasa kwa market kwa sangi mse ya kona nduthi. Akifunga busy yake ndaka kama katu. Akatusaidia some parts na mizigo. But ilikuwa ni lesson you got.
Okay. Halafu unajua sasa imefanya lazima niulize. How are you spending your Christmas? Leo ni siku ya kufanya nini? Kwa sababu unajua mimi siku kama leo nikiwa mtoi siku kama leo ndiko tunapeleka kwa kanisa jo igae. Mimi unajua mimi lazima nichome mother. Mother ali play a very big role ya kunitoa kutoka kwa Yesu Kristo. Cause mother kwa anatupeleka kanisa jo. Halafu buda kwa gana shughuli. Buda likuwa gele time ameacha kuwaka jono nampatana kale ka inagirian Bible inagirian kale ka dogo jana jichocha iko pale za hii kitabu ya Joshua inasema
you can your book ndogo soma tu John 3:16
yeah hiyo book
hiyo reference ya John 3:16
and then unajua uzuri hiyo Bible inakongana the most important verses zimekuwa hapa nyuma zote.
Oh, yeah.
Just in case, we ni mgeni na Bible.
Yeah.
So John 3:16, miandukua hapo nyuma na kamu kwa Bible na isoma. For God so loved the one.
And kuna, he gave his only begotten.
Kuna Romans, kuna Luke, ziko katha.
Yeah.
Zile so, important kabisa.
Yeah, but pia imenikumbusha tukiwa watu hizo. Christmas, we used to look forward to Christmas. Because these were the days when chapati was respected.
Yeah.
Sikuzi ya tuheshimu chapati. Ukita kujua vila tuheshimu chapati. Saizi kabla tuanze hii show, napata tu hizi raya juu zina snack on chapati, nika grab tu kamoja bila hata kuomba. Na hii kuanzisha vita, kitambo you'd never touch anyone's chapati.
Yeah.
Chapo ilikuwa inapatiwa a certain level of respect. So sisi Christmas ilikuwa ni standard, the meal was standard.
Yeah.
Ilikuwa gani chapati na kuku.
Mm.
Alafu hizo siku za kuku kienyeji. Unajua sika siku hizi unakula cardboard inaitwa kuku. Hiyo ilikuwa kuku ya kienyeji.
Ile unaacha evidence.
Yeah. Sisi ilikuwa ina kila kitu hicho. Sisi unajua sisi ni wajaka, kichwa, miguu.
Everything.
Eh, unajua nyinyi nyinyi mlikuwa kama babi. Nyinyi wasabi mlikuwa kama babi. Kichwa nyinyi rusha, si ndio?
Kichwa ni ya dogi.
Tunacheki kichwa.
Hata tumguu.
Hata mguu.
Lakini sasa mimi
mguu cha msho inakuwa nguruwe.
Orenge juu ilikuwa one of my favorites.
Orenge.
Inaitwa orenge. Ile ina mezi hiyo ndio jina yake.
Mkicho ama mguu.
The organic name.
Ni boiled eggs. Ni boiled legs.
Boiled legs.
Yeah. Boiled legs zimekuwa kwa spice kidogo kwa chumvi. And then kuna pilipili.
Chumvi ni spice.
nilikuwa naziogopa mikono ni kama inaweza nigora ulimi. Inaweza kama live juu.
You get hizo nini? Kuna vile like ujakani it's so like ni second nature. Hata vile unatolewa hizo skills za miguu. Mm. Wakati umeshukutuka kwa kija hata mara moja juu.
Eh, yeah, inatoka.
Kisha rushwa juu. Mm. Ka kichwa kula kichwa ya kuku utakuwa mkali kwa hesabu. Shindo hii kuku.
Unakuwa tu ka kuku.
Kanya shindo hii kuku yenyewe ni kwa hesabu. Yeah, so so those were the days.
So that was you.
Yeah, that was our special meal. Nyinyi? Ngiza young dude. Because we have poverty on the left side. Mimi niko napitia poverty. Lakini Rapture was going through more.
Yeah. So of course, liko ina Nzangware. Tunaenda pale church kuimba happy birthday. Tunapoa mabiscuits, snacks. Sana sana, of course, Miss J kwa fan wa chapo.
Yeah, okay.
I think mother alikuwa nice. Alikuwa napenda kuzipika sana. So meta tungeenda two place niziona tu ziko kwa wingi ziko zina haziniti
kibabi.
So but kakuku yako kana kosa you guy. Kwanza nakumbuka kienyeji those days the place ilikuwa mother na gets ilikuwa nga frozen. Na mimi siko najua maneno ya fridge. Kuna shanga hii kuku ina kama ina kwa maji ni gani. Kwanza ni kama ziko zinachinjwa zinaekwa place. Zina stokiwa kwa wingi.
Yeah.
So mkitaka zimedungwa zile majuala za polythene za uchumi. Yeah, yeah. So kakuka kalikuwa kanacheza hapo kwa mix. Buddha of course. But mimi nikigrow up Buddha kwa naenda church, funny thing.
Yeah, oh okay.
Ndio naanza kwenda church sijui ni kwa class 7. Yeah.
That's when I find Jesus.
Yeah.
Okay.
Yeah, yeah, yeah. So na kalikuwa kana tunaisi hivyo. Of course. Oh. Alafu mnatumwa jioni, sasa kama around 4, tuseme kama leo around 4 hivi, ningetuma sahani yangu nini, ile Coke 1 liter. Kuna tumwa na ile chupa ya kwenda kuritani.
Yeah, niko nimesahau, jioni, yeah. Pia sikia soda.
Yeah, sikia soda. Unambua edeli mbae. That ilikuwa 45, Bob, imagine.
You guys, times have changed.
Yeah, sahi ni ruwabi. So mliko mnapata na mraya mbob,
ma
empty. Ma empty ile bigi. Ilikuwa ni sikukuu jo. Sikukuu.
Sikukuu I think
ilikuwa ni soda kujo.
I think jua kina ian nyimu kwa mnakunywaga soda other days. Sisi sasa hiyo school kwa gasku napatiwa madiaba. Wewe mwenyewe tukiwa solo jo.
1 liter.
Uko na zi? Madiaba ni half liter.
Half liter.
Yeah. Uko ushadishi chapo zako mbili. Usisahau wewe ni mtoi. Umedishi chapo zako mbili, umedishi kuku, utamaliza madiaba half liter. Mbona
cheza? Alafu kitu moja na hiyo soda. Ilikuwa ikia kwa glass. Mimi nakumbuka kuna time tulia kwa glass. Nilikula moto nikasikunywa soda. Nilikuwa nataka kuchapa na chupa. Nikapata Caesar ameweka kwa glass. Nani ameweka? Ilikuwa ni Fanta orange. Nijaribu kukarudisha joko hiyo chupa.
Yeye anakuambia this at all poverty kona levels. Yarabta ilikuwa a certain. Mimi sikuwa najali kaiko kwa glass.
Si madhal kwa tubai hiyo madiaba.
Na nini? Christmas, what was the menu
sana, vile tu umesema chapo ikienda chini sana ndengu lakini okay. Ilikuwa ni stew ya nyama ama kuku. Mother alikuwa na save. Mother alikuwa na save. Mother alikuwa atupatia krisi. Lakini sasa ile kitu ilikuwa inanibamba kuna time fulani mother alinibai. Unajua mother alikuwa wa 70s. Na hiyo time dudes zilikuwa zinavaa zile maflyer kaza Bob Marley.
Yeah.
So kuna time mother jo amenichukulia hiyo. Imenishika haga vile nafaa. Alafu kufika kwa magoti mimi. You gain nilikapigilia mpaka chacha.
You are Bob Nari.
Because nilivaa mpaka chacha.
Because kitu nilikuwa nimesahau ni hiyo jo. We used to have a special like cloth kama special ile umebaiwa unaweza ivaa tu Christmas. Mother mostly alikuwa anatuonyesha gajo on 24th at night. Kesho utavaa hiyo ukienda kanisa.
Okay.
Niko ulali. Kaangalia tu kule kesho utakuvaa.
hata kama ikutoshe unajua ulikuwa na fit.
Mother alikuwa na baile the big brother. So inawatosha nyi wote. Eh, na bidii sasa since wewe ni mdogo ni belt jo. Nikatandika belt imeisha. Lakini isha hakuna hizo siku hakukua na fitting. Hakukua na fitting.
Hakukua na fitting. Ilikuwa isipokutoshea. Mpaka njumu. Mother sometimes alikuwa anibaya njumu. Kwanza alikuwa na tabia ya kubaya njumu kubwa. Nikiuliza nasema ati una grow. Tunajua sasa ukiingia hiyo class nyingine sitaki ikue ndogo. Na ndio hii ni mathematics gani ya kuvaa njumu?
Yeah.
Sasa ile ni mpya ni big na sasa ile imezeeka na inakutoshea.
Yeah. By time inakutoshea jo ime
imechapa.
Because unajua pia ipatagi nourishment.
Yeah.
Kiwi. Yeah. Nah, ilikuwa ipati jo. Ilikuwa those were those days.
Those were the days.
Yeah, so vile tuna try kuambia raya tu enjoy ni Christmas yenu. Cause vitu zijaendea watu vizuri. Acha tubonge jo story kadhaa zile zime happen. I don't know how true this story is, but kuna story kunasemekana ile happen masaa za mwingi. Na story ni kuna raya ilienda kwa mchawi, ikaambia mchawi kuwa nataka kurudiana na bibi yangu, si ndio? Lakini kama mother ilikuwa kama mchawi kama mother tu. Kama mother kama mchawi joka alikuwa amevaa sisal skirt. Kamevaa sisal skirt. Alafu kamevaa tu barely a bra. Yaani kalikuwa tu kako basically naked. Kamevaa nikaka kako coast jo. Ila ajo iliangalia mchawi kasema, "Sasa nimekosana na bibi. Siku mingi sijafanya ngono. Ngono iko hapa."
Sema.
Inasema kana raya ili rape mchawi.
Mchawi jo.
Yeah. Sasa vile nimesema, I don't know how true this story is, but one thing najua, in this world there's nothing new under the sun. So niko sure kuna raisha inajisi mchawi jo.
So alimcham.
Yeah. Yeah, so you guys ukisikia mchawi amekuwa najisi,
hizo ni mimi nazi encourage. Of course. Cause sana sana wase wengi wakikaa wakijua wakifikiria about wachawi na hizi dark forces.
Eh? Yeah, yeah.
I think their time zinakuwa numbered sai. Juu wase mashida ziishi. Kitambo at least economy ilikuwa inaenda inakuwa poa. Mnasahau, you know.
Unafikiria mchawi kazi yake iliwaka.
Sasa hii haziishi jo. Sasa unaenda kwa mchawi zinakuwa double you guy. So maybe mjamaa alini discount.
Yeah.
Chukua discount.
Cause lakini mchawi jo, alafu mchawi sikuwa na lakini, uza ile dawa. Unajua ile kuna ile dawa specifically. Endafanya akuame na watu wengine. Wewe unajua? Hata kama baada unakuuliza kae ni karao na kuuliza mbona hakukuama? Je, kamchai kanatoa gani? Mganga hajigangi. Kuna kwa gana ile ya kujitoa kwa noma.
Basi sio kamchai, si tunakuanga tumechapa sana.
Wika ijalishi jo. Ujaisikia gani ki describe
raya? Ama raya ndio ilikuwa anadai kuchapa. Ajali kama. Ajali kama chapa.
Nishai kudescribe raya za Ocha. Me from experience ile nime interact na Ocha. Unajua Ocha mushinda nikiwaambia Ocha za Wasaperi mko na advantage moja. For close to Nairobi. Kipale kule ni wapi? Kule ni Nairobi.
Kule kwa mataa.
So unajua mademu wenyu kuna kale ka kichanuka fulani ukujaga inawafikia hata akiwa Nyeri. So hata kwa dem nikasupu, kame take care of yeye herself and sisi mademu wetu kienyeji jo before internet saizi sijui. But before internet mademu wetu kienyeji alikuwa kienyeji. Au vile nasemaga it's just a dude. Ile iko na vajeje. It's a dude.
Walikuwa Rowan and Cat.
So raya kaa hii, raya imezoea dem kaa huyo. Unafikiri inaona mchawi, inaona amechapa. Inaona another dude that has nani 200. Yeah. Mchawi iko pale.
Unataka usaidizi gani unajua? Unajua mchawi amechanganikiwa. Hii raya ile usaidizi na dai si ile nimeileta.
Yeah, alafu ikanikumbusha jo nini jo. Cuz torika inafanya gona unaanza kufikiria vitu. Cuz I think history pia inafaa kusikia night runners. Usitry to imagine you are a night runner. Alafu umesikia mchawi amekuwa ripped. Cuz mchawi anaogopa kushinda night runner. Cuz mchawi watu chukwaga anaweza kukasi. Anaweza fanya uanze kuona wanyama wale wako, si ndio? You get any night runner, you get. Tayari uko ndede.
Umejiprep.
You get training wewe. Siko ile skegele story Jackie Vicky alikuwa anatupatia. Alikuwa anatuambia kuna kamchai fulani masaidi zao za uluyani. Kazi yake ilikuwa tu kuja kwa mlango alafu ana shooter tu. Hakuna kitu alikuwa anadu. Ni pale tu de prr alafu anakimbia kidogo. Anarudi na umundu kumundu prr.
It's full of gas.
Yeah.
Kona dishi nini?
Sijui hiyo. Ati Rahel kuneza shooter.
Ni maragwe.
Like those.
Inafuangalia kwa hotel Rahel kuneza maragwe mo.
Oh, la jozi.
Eda maragwe wa mayai. Pia mayai pia uki kachapa boiled vizuri you guys.
Yeah, yeah.
Kakona hizo toxic gases.
Na avocado.
Na ova.
So, historia kamchai hiyo. Unakona aje? Kakipatikana, kakipatana na mnajisi wa kijiji.
Kuna time ana tumechapa hiyo story. Mm. Na nilikuwa nafikiria hizi raya sasa akapatana na dude of Nari you guy.
Yeah,
raya sio kawaida. Yenye lengo lake maybe amekuwa charmed na hizo nili. Mm. Maybe ako na fat fetish. Maybe akishuta anaona anga I wish I could meet that guy.
ama ati, so, ati you know, I want to meet the hole that he uses.
So inaweza kuivutia raya fulani you guy. Some dude you guy. Kama ile raya inaenda wachawi. Inaweza kuinavutia raya. So you know to set a thief, to catch a thief you set a thief you.
Yeah,
guy.
Yeah.
So dude inaweza tokea tu. Kaa night run. Si rai na kondevi. Labda jo night run akiona, night run mwingine sio najua na tu kwa.
Yeah, yeah.
Eh, kwa dress code. Kume.
Sikia yeah, yeah. Ja dress code ni birthday suit. Shida ni. Wewe try kumjinua ni night run, ha?
Shida yao ndio colleague. Na colleague you guys.
Yes.
Sio chapa kama.
Sinakwambia hiyo. Unakimbia uko lakini ndugu yangu. Umeni join leo hata tufanye kazi. Unaangalia nyuma. Sikia I'm steady. Alafu and like wewe haiko looped. Hapo me loop to deck ipe.
Yeye kananuka.
Eh,
kananuka kwa giza. Kananuka kwa giza.
Jina
za kwa labda kuna raya fulani wageni observe raya kikimbia. Sio na kwa gandede. Yenye nyuma tago si mbaya. Unatoa tu nguo na jumaa yaka Yesu kikimbia kwa ile kichaka. Kichaka gani ile kichaka?
Watu kivyo kwa nyumba, nyumba kivyo kwa kichaka.
Unaambia kuna nyumba pale kwa forest. You guys jump kwa forest. Umezoea mbaya.
Yaweje, raise raise alarm. Unajua hivyo? Kae ni kana itrana. Wewe sasa, oh nisaidie.
Wewe je expose?
Yes. Ina video kwe. The silent victim.
Take it in.
Yes. Yes.
Yo, nazikuja, utasema tu umeshika night runner. Huyu amekuwa akikimbia akiwa uchi. Imebidi nitoe nguo tukue kama yeye. Hapana ni najisi, hapana.
lakini kuna professions zingine. Alafu unajua shida night runner waga nini nini? Inakuwa it's a family business. So unapata gavile watu hii ukalishwa chini. Nitiki vile rapture hakukalishwa kamboeni. Heya. So unalutakalishwa kwa like sasa. Mimi na cause na kwa Muslim ni wife. Unajua ni wife na hazi. So it's like your parents sit you down. Afu nakwambia like we come from a long line of night runners. So it's time for you to take the mantle because we can't run anymore. Unajua pia kuna age limit you get. Yeah, hiyo. Uzabaki umeishia jua masaiza Itesoland. Umeingia umeenda kwa hao yakina Omanyala you get. Ile raya unajua itakushika. Afu ile imeunga. So itabidi ku at least young enough kabla na efungwe mlango uko umetoka umetoka mbio yeah, so waga nini ni family unakaa
mbwa sasa budana kuambia like
yeah from now henceforth when you talk endelesha the family tradition
anakuambia nikitoka hapa mimi naenda kushuta
yeah si ndio unduko mwe
from now on utakuwa unakula hivi
yeah utakuwa unakula hivi utakuwa unaendelea alafu unajua uzuri mimi najua ningejitoa kwa hiyo no
orientation you guy ati anaenda na
I think
ama ya kwanza unaenda tu solo
I think lazima budako I think kuna ile budako lazima kupeleka
lazima
ya kwanza
deki ya budako kuna hizi Esau na Yakubu. ukiishia hivyo. So kuna hiyo. but ni tricky, ni tricky. Inakuwa kwa family tradition. Sasa mimi naweza jitoa kwa noma juu ya ngolo yake. Unajua niko na specs. Sasa nitakimbia aje tu. Zitaanguka nishike. Cuz I think you're going to run.
Unaweza lose direction.
Ndio kwa night runner lazima kuwe na night vision. Yeah, like uko kuna angalia
kuna kutano
wewe uko rada cuz unajua all the dark spots cuz you want the darkest home unajua unataka the darkest home So you guy ulikuwa unatuambia pia wewe ushaiona gastrika hiyo eh?
Eh, ushaiona gastrika hiyo guy. Kuna raya fulani ya rifi yangu sana ni mundo kwa mundo. Hao pia walikuwa na story ya mchawi. Au si mchawi, night runner.
Yeah.
Mwenye alikuwa anakimbia hivyo.
Mm.
So hii raya ikiwa ocha.
Mm.
Every time mausiku kitu kama saa 8. Walikuwa nasikia mlango inanokiwa. Kakakakak. Si ati ile ya kiraya chini ya maji.
Yeah.
Ile tutajiuliza, "Eh, ni hapa kweli azi?" Ile tu tu tu. Unasikia ni kwenye.
Yeah.
Wakifungua.
Thumping on the door.
Hawaoni raya. Every time. Raya na kama ina knock mara kaa 5. Sando raya fulani akuja kawaambia ni night runner.
Yeah, yeah.
Anawasumbua, kuna kitu inatafutwa. Hizo raya zikaacha kudoze sana. So ndio raya ile iliniambia kuna time walifungua. Wakapata hiyo raya imehang hapo juu.
Yeah.
Ilikuwa nagonga mlango and then nahang hapo.
Inaninginia.
Yeah. Eh, hey, sasa hanga tu ilikuwa inaangalia.
Naangalia.
Yeah.
Kama alikuwa analani keja na haga. You got it, jo. Wacha hiyo raya hiyo nuevo, jo. Ilitoka hapo teke, juu vile alidunda kutoka hapo. Hiyo raya ilikuwa yasema vile alidunda kutoka hapo. Ni kama ile kuruka maji na viunzi. Alidunda kame. Rezili ifuata. Zimeamshana lakini
hawakumget. Hawakumpata.
Au uweza kumbamba.
Uwezi bamba msendeve jo.
Randeve jo.
Hata ukiangalia utaangalia tu. Lekele tu kahaga hapo.
Yeah.
A flower vase.
Because it takes a special dude. Yura hair ikuwe tu the only way kuigrab ni sehemu nyeti. Aja itatake a special dude.
Yeah.
Because he grab. I wish to get it's expanding in my hand. Ushindo joka nenda.
It's not running away.
Yeah, it's not running away.
So ira ilikuwa inasumbuliwa hivyo na aka notice hiyo raya yenye ilikuwa na grab nini hiyo mlanga ilikuwa imetishia hiyo neighborhood yote. Sikuwa peke yake. Ilikuwa ina knock knock hiyo area hiyo ya hapo kwa.
Hapo imenikumbusha nini hicho? Nini? Kuna kitu nataka kusema aja.
Azizi, nikuwa mimalizia.
Yeah, nikuwa nasema imenikumbusha the fact that niliwambia ujakani, su test, night runner, through kupika ugali. Ugali ya hivi. Masha, the best day ku night runner ni 24th of December. Ige. Watu wapiki ugali
2050.
Yeah. Endo na kwa gati test.
Ugali sipo hiva, mnajua.
Yeah, ugali sipo hiva. So, yeah. Like, tuseme bile kutua hapa. Umetokea. Afu nikule, huo mtu alikuja. Ale nigongea mlango alafu akakimbia silali. Niko like sasa. Wacha nitengeneze kitoweo. Nitamaliza kuku. Alafu ni wakati wa ugali. Ugali ya hivi. Hii time ukija ugali ya hivi ndo naanza kuuliza like mmoja wenyu atoke
hivi.
Nasikia moja yenye atoke nje tuone. Yeah.
Is it serious? Do you need to practice even now?
Yes, that's what they believe. But najua wajaka waga superstitious. So kuna vitu mob. Kusikata ile designer tiraye kidedisha mtu. Hiyo gari haizi move. Tunacheki. So kitika vile huatenge alikuwa anatuambia ati Biwot alitandika nani risasi, si ndio? So according to Jakani, Biwota angeingia kwa hiyo ndaye ya huko, hiyo ndaye ingekuwa na shida. But siku ya funeral sasa. Yeah, siku ya funeral, Biwot lazima akae very far na hiyo jeneza.
Mwili iko hiyo. I'm not boarding.
Yeah, mwili itakuwa like, sitoki hapa. Ule mtu aliniua mimi niko na yeye hapa. Yeah, so inakuwaga na hiyo nini. So hey, night runners inakuwaga. But hiyo kukimbia bado mwili find kiu admire. Kuzi inakuwaga bila viatu.
Yeah.
Si ati zira yazi mevaa enda kaa idu. Na jazi zitu is here rocking enda.
You guy and rock enda you guy.
Kenyan
shoe.
Kenyan shoes. Na nikali.
Yeah. Not how support zira yaza Kenya. Unajua. Kuza all over the world and then zido sike. Yeah. So unasema kuna mamiba hizo rayazi kuwagi sana. Because wako mgutupu.
Yeah, wako mgutupu. Lakini I don't think wanataka kujua. Sina kwamba hizi ni raya. Like zime kusuka place yetu imeja mawe.
Yeah.
Sijai uliza kaa kuna night runners. Na need kuuliza kama if it's ever been practiced. Kusu ocha kwetu kuna kuwaga na mawe jo. Zile bigi. Like ocha kwetu ingekuwa somewhere in Europe. Wasa ingekuwa na bai mawe kutengeneza hao. Ama tamatofari. Ingekuwa natumia mawe ziko hapo. Kukula mamawe bigi zo. Nizabidi kuzi shape na cheki. Tengene nazo hao. But it's rocks. Like kuna pata kimawe kinatoshana hivi. But bado wase utafuta nini. So jua tukwagi.
Suko tunatrana tunafaa kuangalia tu kucha tu. juma wezi hata usi.
At some point lazima utajikua. But hey, kwetu inakuwa gani serious jo. Alafu of course still talking of Christmas, sa area zenyu pia ziliamua kuchoma jo. Mlicheki story ya ile happen wapi jo? Ilikuwa ni Kirenyaga.
Kirenyaga jo.
Zile raya jo ziliamua jo because natoaga kila mwezi tuko tatoa shilingi 200. Tugoje Christmas tunyoge ngobe. Yaani tuwe ngobe.
Yeah, so hizo uto tu groups mtu kwaya. Kuna raya ilikuwa ga shopkeeper. Hizo side zetu walikuwa gani MTZ. So unapata like block kama hii sio kwa namba biashara hapa chini. Wanaungana from kiosk sijui base ya chapo, base wapi, tailors. Wanaungana every day kuna doa natoa. Wado wanatoa. Hii raya ilikuwa imekusanya. Ikaenda missing jo.
Doka ngapi?
Iko domo kitu ilikuwa karua baby.
Yeah, okay.
Most 200 G's. But unaona ni hard earned money ya nini ase, you know, small time business owners, eh?
Yeah.
Wanajaribu kuulizo jina yao msee Kamili. Unajua vile mnashinda mkiita nani baba nani ama sijui nani. Ila ya kuna mtu anamjua jo. Yule alifunga tu hata kufunga mlango. Alitunga tu hiyo doka ishia TZ.
Oh,
kuna msala. Kuna msala jera.
Started a new life in Tanzania.
Started a new life.
After the Kenya hiyo time ilikuwa na strength.
Kuna mkisi mwingine pia. Sasa mama aliona tu. Nani wa mama huaga sana sana culprits hizi vitu.
Yeah.
Walipata asubuhi hiyo duka ni empty. Wanashangaa ira ile hama aje.
Mugaka.
Mugaka. Mugaka alikuwa nika jamani kakacheki ka polite dude yani life yake nini respectable members of the society. Nika one day aliamka tu alikusanya wase ilikuwa tani yao na the easy to come build the approximately nini close to each other. Ni kama wase wa lancho. Sasa nikicheki story ya cash cow.
Cash cow.
Ni the same tu.
Alafu unajua kitu ni bamba na hii ya Kirenyaga ni vile I think ni NTV wakikuonyesha news unaka dogi joka kikula ngozi.
Ngombe ilichinjwa hiyo. Alafu mali ilichinjiwa. Hiyo raeka acha dogi kula mfupa. Ile ndio tuna nyama hakubeba mfupa. Kama alikuwa anashika steak ya
anatoa nyama. Anatia I think no dogies make noise.
Like that to kula pamoja. Ada dogi, dogies make noise hapo. Unge juu kitu ya kwanza ina smell like blood. Na inajuanga like the sound of, you know, kuna kichinjio inaendelea hapa yuka. A meal is being prepared.
Niko rata kabla hata unene wingile story ngo nitakwambia. Mimi hapo nikikuwa the village elder, mimi natokea. Unajua kila hai gari nena. Kikuracho kijijini mwako. Jokadogi kanakula kako kijiji. Raili wacheza iko kijijini. So I think maybe I should explain you how to say this story vizuri. So kuna a self-help group in Kirenyaga. And this self-help group out of Aga. Ilikuwa ni 200 shillings every month, I think. When I contribute into a certain kitty. So that at the end of the year, they can buy a cow. And this cow is shared by the whole village. But sasa, before Christmas ifike, raya flani kamwa eko nene. Ikabaki zime chinja hiyo ngombe.
Actually, likuwa ni 31st.
Likuwa ni 31st. Kumaliza mwaka na nguvu. Wakamaliza na machozi. Okay. There's still time to contribute. Sasa hilo njaneza. Njaneza tokea
sasa.
Niko zileza, si tutuwa igile kidogo. Futuwane kaa tuneza nuwa kukutaa tutukule hiyo.
Yuka ile kitu risk na hiyo kijiji saa hii. Ni kutry kupika beef. Na raya zijuu umetoa hapi.
Hiyo
ni normal yuka.
Ama ukona ukwe na fridge kwa hiyo neighborhood.
Jure ya zitanza, kuna mtu kuna pika nyama na kuna mokea tu hivi. Unajua raya wazi kuna asira. Wewe umetoa hapi nyama. Wewe tuwelese ya nani.
Raya zi kuna beef.
Wewe kuna beef na wewe mbae.
Considering hii ekonomi ya kinaregathi.
Hii
ekonomi joiche kinaraya.
And then ekonomi ya mushada hii gaya. Ekonomi ya mushada sunajua. Ndiyo, huko ndiyo kuna mifugo mingi, mbuzi. Lakini zijui ni kwa nini raya wagazina jifungia nyama. Mpaka kuku. Wagazina chinja tu zikiona raya mgeni. Kuku kaneza maliza wani ya jo. Kaja chinjo hiyo.
Lakini kwa sa, unajua kitu moja tujabonga juu yake jo. mnajua ati igava ya Ruto imeanzisha story ati saizi ndio nini ukuwe na kuku lazima ukuwe na license. Umesikia story?
Yeah, yeah, nilisikia.
Yeah, saizi ndio ufuge wanyama. Mm. Yeah, lazima ukuwe na... Yeah, mko na wanyama nyinyi?
Yeah, tuko na
kuku. Hapa kabete?
Yeah, tuko na kuku.
Haushachukua license?
Yuga ya umbu wa koko na joni ngapi?
Mm.
Tuko na kuku na, tiger
yuga. Ya umbu wa koko?
Umbu wa koko ni chwani jo.
Umbu wa koko 50K. Ni...
50 shillings.
Yeah. Yeah. Na kuku, annually. Every kuku ni donga ngapi? Because unajua wamesema hata kwa kikamu kuku count.
Kuku I think ni so.
Kuku ikiwa ni profit.
I think ni so annually. Juu zote zimecalculate annually.
Mm. So ijalishu kuna kuku ngapi?
Juu ngamia ndio I think expect. Ngamia ni tao mbili.
Mm.
Oh. Ngombe ni tao.
Mm.
So ukiwa na ngombe kama 10, watakujia tao 10.
Hey,
so anasa ukiwa na wanyama wengi, bata nini wanakamu kukalculate.
Mm. Mm.
Yeah. So kuna raya lazima. Unajua raya za ocha? Zile raya waga zinatembea tunapanga. All the time. Zile juu zote.
Yeah. Just in case wana kitu waneza dondoa.
Mm. Kuna raya itatolewa teke na panga.
Another thing, hata hizo raya, it's not even about even the livestock, even animal feeds.
Mm.
Sinajua kama nini staple food ya hizi vitu vya kuangani dhara, napier grass. Squeeze hata ku hizo laws ana try ku introduce inanzi hapo.
Mm.
Like for you to farm nini hizo like
napier grass.
Yeah, yeah. Mm. Unafaa kuwa na license cho.
Mm.
Yeah. Food handling ya hizi raya, but wa shamba boy.
Mm.
Lazima kuwa na license. Yeah. Ati anaweza pay livestock the appropriate food. Yike saa yote ukitoa nini, ukileta ka shamba boy you guy. Mm. Kanafaa kuwa kamepitia course fulani.
Sino na shindua. Oje story yote inafanya na shindua. Ruto.
I'm learned.
Ana plan kurudiaje.
Yeah. Lakini hiyo naona ni kama itakuwa impossible.
Ana plan kurudiaje 2027.
Hii ya wanyama, hiyo itakuwa impossible.
You get hii raya ijali. I don't think inajali.
Itakuwa impossible. Unajua raya zile ziko, unajua hizi wanyama mob ziko ocha. Na raya zile ziko ocha, azijazoea. Unajua na hii, tumezoea hiyo so, unalipa garbage, vitu kama hizo. Rai kocha jo wewe mwitishia tao ng'ombe you guy mnakosana
naza kutolea
mnakosana naye
ndio anaanza kutolea kitu kinaitwa beti unajua beti ama fang panga jo panga ni ndio beti ukisikia tu nipatie hiyo beti ama saa raza sheng yao jo nipatie fang ukisikia tu fang you guy. It's time to...
Hiyo ndiyo maliza kesi yocha.
Yeah.
Like, wambia wase, like, okay, it's time for you to move. Unajua huu ito alafu wanaichapcha jini na toa sparks, you guys.
Yeah.
Unajua this is a hostile environment.
Yeah, ni time ya kuhepa.
But vile ulikuwa nasema yo story ya huu jamaa, naona ni kama tukifika 2025, atatoa hizi sheria zote. Zitatolewa tu. Uye ng'ombe msilipe.
Ya zirudisha 2027.
Tena
shinda. Aje hivyo, hila ena chukua kasi mafala.
Atadu hivyo, atazitoa. Atazitoa zote. Utasikia, simulisikia serikali ilisema ng'ombe ni 1,000. Hiyo tumemaliza, tumetoa, kuna kunyanyasa wananchi. And then sasa, kisha chaguliwa tena. Sasa tu lezi rae ukua.
Yeah.
Kwanza hiyo tamu ya mwisho, you guy.
Yeah, atatuangaisha. Kama hiyo tamu ya mwisho? Yote amemisha atatuangaisha. Alafu kitu fani nini? Yeah. Sitakuwa surprised ikifika 2031. Mira iko situbadilishe tu katiba niendelee. Mimi niko nikifanya kazi nzuri. Kaje inaka hii dude inaka that sort of dude. Yeah. Sijui kwa nini nanikalia.
Anakalia anaweza change
constitution. Anaweza try. Itakuwa ngumu. Basi sasa anashindwa nani atamstop.
Anaweza try because hawa wanasiasa wote wenye ni magwiji. I don't think watakuwa.
Yeah.
I don't think akina Rao atakuwa active sana.
Yeah, atakuwa shazeka. Body
2030. Mm. 2030 I don't think Rao atakuwa active. Jio si ni 8 years kutoka sasa hivi. 7 years.
Ya mwili ukatatu.
Mwili kuna vile anaweza kuwa na dai lakini hiyo kupiga siasa the whole country. Unajua kupiga roundi mlame.
Yeah, itakuwa ni serious. But wacha tungoje tucheki vile ita happen. Lakini pia kanikumbusha jo kuna kitu inaitwa end of year party. Na hizi ma end of year party zinakuwa kwa wingi sana. Na kama juzi kuna place nilikuwa nimeishia nikapata ina happen. Kuna raya moja juu kwa imewaka juu kanza story mob. Kuna kwa buda jo. Unajua kuna vile siku moja juu ni kwa nimeendaka juu nini. Kuna juu kuna raya hazwezi handle free alcohol. Sa story kanikumbusha story jo wife aliniambia. Alikuwa nambuwa na best yake. Ime happen 2023. si ati ime happen 1980 2023 place economy ya Ruto imefikisha watu tu ati kuna
in a few weeks ago
okay skia ati kulikuwa na management ina have end of year party management si ndio UK kuna dem who dem waganaingiza at least nusu mita kila mwezi tu ati dem aliwaka akawaka mpaka akajishondea jo You guy upon the place economy ya Ruto imefikisha watu. Jo, mwaka laski. Laski pata free stuff.
You guy hata ile siku nilikuwa na kata design gun. Siku fika hapo.
You guy, it gets more interesting.
Demu loser.
Check it. It gets more interesting. Okay. Okay. See what happened Friday. Monday demu aliko ofisi jo. Like it never happened.
Like she didn't go down.
No, she didn't.
Yeah, you guy. Yeah. So, end of your party. Hey, Ian, show your attend.
Of course. Yeah, but me na kuanga na rule like it's ufai kuje kama umeambiwa hii kitu ni moja ni moja yuka
yeah
si place ya ku overdo si place ya ku make amends kama ni msema mko mna get along just know it's okay that's a workplace na nini si time ya ku hug boss cho
yeah
you get kuna time tumepelekwa it haiko nini end of year party it was a rap party rap but ya some shoot tulikuwa you guy. He best yangu. Mimi naona akiongea na phone jo. Nafikiria nani umekondesha? Nani maybe ni extra ulikuwa umecheki ama fellow you know, fellow colleague.
Yeah.
Kwa hiyo film.
Yeah.
Umira haina bonga na mdosi jo.
Inataka kukatia.
Vile vile ati? Sasa ndio atakuwa kumkatia. Alikuwa namkatia yuga. Akimuliza ati uko wapi? Ati koni umeenda mapema aje?
Yeah.
Alikuwa love call back to the party.
Na mdosi ndiye alikuwa. Alafu
sasa mimi sijui, hiyo story yote. So alafu nasikia akisema ati tuko na hii na hapa. Koni umeenda? Yuga ile time alionyesha anapongana nani?
Yeah. Did he come back?
Nilichomea jo.
Sa Monday ilikuwaje?
No, see, I don't think to lead to a shooting gine. Because sasa lisema, these dudes, to lead come off like pervats, jo.
Yeah.
Kumi ni raenye, misiko najua kama ineza handle, ni drink yake. Ni raenye, sasa akiwa tipsy tu kidogo even akuwa dude of nare yuka. Hakuona, nini, anakuona, naituaje?
Na heart ya kufollow all his
guts you
can anakuwa na guts
anakuwa na guts jo ukaenda pigia nini director jo
cause even nikumsha I think kulikuwa na tweet ka hiyo na flani ilisema kwa end of year party yao jo ila ilisema I handle league lika vizuri so aliamua hata ienda nini yao cause alisikia kaje kuna raya jo iliendea HR jo I think iliendea HR jo ikamwambia mimi I don't want to nyonya your nyodos. You get HR, you're like, hey, leave my nyodos alone. Yeah, ilende kama mbejo, I want to nyonya your nyodos.
Lakini mina wana zinafaa kumalizwa hizo.
Yeah, end of year.
Zina waku pamoja, zifai kupati pamoja.
Nipatie kitu niende.
Ama wadu hivi, kila msia jengwe. Instead ya fanya hiyo bash.
Yeah, yeah.
Siwa wapati yetu hizo raya salo. Maybe wanazama tunawangeza na
10K. Shopping voucher.
Voucher maybe 20K. Wewe wende ukunywa ile kituko kunywa. Juu tukikunywa pamoja, you guy. Pale hivi kuna kuna feelings.
Yeah, umekuwa pale ume. Umekapitia. Inapata this is your opportunity.
Yeah, uleza mandara ye nazusha na HR. Mulikuwa mataa kunivuta kazi mwezi wa saba. Vuta sasa.
Have you gone? They just record you.
Yeah, wako kurekord.
Kuna record. Have you the time to amuka, to amuka lagi? It's at this moment that he knew he fucked up. Unafika kwa ofisi unaonyesha tu video. Matako zenyu mlisema
sasa. Nyodos.
Yeah, I want to nyonya your nyodos. Yeah, this dude wanted to nyonya the nyodos.
Lafika kitu naogopa hizo vitu ni not kama maofisi za gava. Azilanga hiyo time.
Yeah.
Rap party. Because wadosi hata kuangi kwa ofisi. Wanakuanga kwa wind separate so unapata hizo vitu ni departmentals so ni kama mna deal tu hata kama mse ni mdosi wako si hayuko that far
from
ni maybe supervisor lakini unapata this end of year parties zina ni hizi ma private companies sana sana ziko na ziko own na walami fulani sijui nini na sana sana hizo zinakuanga setup you guy za kuchuja wase
yeah time yako ya kuchoma picha
wala kuchapia nini wala chapa open bar sijui nini raya zikiona hivyo kiona ti Glenfiddich pale sijui what whatever na ajazoea ana go all out.
Yeah, raya zinapenda vitu za free sana.
Zinapenda vitu za free. Mba kwanza hiyo open bar you guy. Kuna place tusha iende kuna open bar. Na kuna hizo teira ya sana.
Siku zako. When you used to ban,
you used to ban. You guy. And then kulikuwa na carpet zile za wall to wall. Hakuna mahali simiti inaonekana. Kuna raya ilitapika juu sukuma. Yuko hiyo nini.
Yeah.
Ilikuwa imekula sukuma. Alafu ikapeleka Glenfiddich I think quarter. Unajua hizo ni zile tei. Kama ijazoeana na body, lazima I come out fast.
You go like the poverty in this body.
Eh, ni body ijazoea hiyo tei.
Umezoea cups.
Eh, jo. Sasa unajua zinaweza kuosha ziko. Nani anaweza fanya kitendo kama hii?
Sukuma zilitoka wapi?
Hiyo bashi yote iko na sukuma. Ilikuwa ni nyama.
Damn. Lakini hawakujua nani?
Hawakujua
nani. That dude is lucky.
Hiyo raya ilijificha kabisa, ilinyamaza na hiyo nini. Because alikuwa ametapika, I think alikuwa anaenda kwa choo, ilikuwa karibu na choo. And then akalemewa hapo nje ya choo, akatapika hapo karibu na nini.
Oh,
so ametapika kwa hizo makapet za wall to wall. Sa hizo raya za kuosha, unajua hizo raya ndo waga zina suffer the most.
Yeah.
Inabidi endi kama clean new place. Mwanzee ilikuwa inalia mbaya.
Hapo ndio imenikumbusha vitu mbili. First of all kwa mtu ajui nyodos, nyodos ni matiti. Alafu kwa nikukumbusha jo jina ya kutapika kijaka jo. Veira yetu enjoy ati su make vitu na sound. Kutapika ni kongok. The last time nilitapika you guys nakumbuka, I think I was I've been lucky you guys. I think if I'm not wrong, the last time nilitapika I was 9 years old. Tapika nika sijai tapika as an adult. Funny enough, never tapika as an adult. Everything that has gone
enjoying oka.
Everything that has gone in has gone through.
Oh, na tapika the right
way. Yeah, okay. So ni either itoke huku ama itoke hapo. Nimekuwa lucky, but I hope that maintains you.
Yeah.
Vile umesema hizo end ya kama uwezani na TI. And then raya zimezoea vitu za free. Unajua kuna wasi wezi vumilia.
Yeah.
Kuna raya ziezi vumilia. Because kwa hiyo bash nakumbuka kuna raya ilikuwa imesanya.
Ilikuwa bash gali sana.
Yeah.
Ilikuwa imesanya jo.
Sanya nini?
Ilikuwa imesanya bottle mzima.
Yeah. Oh.
Kama ilikuwa black label. Lakini saa juu amelewa, inaonekana. Ilikuwa ndani ya koti. Sasa ulevi na muonesha ameificha, lakini inaonekana tu hapo juu koti. Tunajua koti unaiona
vizuri. Inaonekana through the label.
Sura iko leo tulali. Kwa nini amlali? Sababu ni nakunywa ile kitu umesanya.
Alafu imenikumbusha ilikuwa nani tu? Ilikuwa ni Kasipool. Alikuwa anapata ile story ati alikuwa anatuambia vile ilifika ga level kwa anajua guys end of year parties na happen. So what they used to do ni walikuwa wanavaa nguo vizuri, wanakaa wako fresh. Si ndio? Alafu they just enter some random party. Ilikuwa Kasipool ama iko?
Yeah, I think. Yeah.
You know, in a two random party, because you're mjua nagi. You go to company big, you go, okay, so which department are you? Okay. Okay, I'll follow you. So which one? I'm in the department of astrology. Astrology?
Namna deal nani company ya tires.
Yeah.
Car tires. Unashanga, hey,
ikira. I try to go to the Vicabo. You enjoy the free food. Because watu uliza nagi maswali. Ikiwa ni company bigi kabisa, they never know who's who. Alafu napata gati, yata apale kwa gate, nini. Because watashindua, who in their right mind will just show up at some place.
Yeah.
Nafika pale, jo. Imeza fika pale, niko kwa department ya nyama, kwanza. By the time nafukuzwa, niko...
Department of fisheries.
Cheki, papo watu menifikisha. Musininyanganya nyama. You guys spit on that meat. So shit on it. Spit on love you are hanging there. Ah,
God! Ongezo yake.
Yeah, ongezo yake.
You guys kuna place inafanyika gezo party.
Yeah.
But nakumbuka tukiwa gather pia walikuwa tuna get crush. But mostly zilikuwa wedo.
Oh, okay.
Thika Road, ukitoka kuna kuangana uwanja kama nne, kuna KCB, kuna Stima,
hizo
uwanja zote every weekend zinakuanga booked. Sato zinakuanga kuna reception hapo.
Oh, okay.
So pia silikuwa na get crush your design. Lakini your time tulikuwa young dudes you guys.
Yeah.
Lakini tulikuja tukastop hiyo. Squeezy kutoka indifika mahali, raya zikaanza weirdwe, kaanza kuwa very expensive. Raya za freeze ilikuwa zinakuja zinakula chakula yote.
Hey, najuaga cho.
Wageni wakikama kuna inu. Sikia, hey, mchele ilienda wapi? Hey, wageni wamekuwa wengi. Wageni gani? Wageni gani na ndio tunafika sahi?
Hey, zira zi. Zine,
yeah,
zilifika ali.
So, so mbili walisha kula. Ibe wakuna matoothpick wanangoja. Hey, nani anawana?
Damn, you yeah, get it. Yeah.
Raya za mabatini.
Yeah, raya za mabatini.
Yeah. Unless it's a Kenyatta getting married, you get
your budget. No, kitu mimi nimerespect na weddings za Kenya. Budget ya dish inakuanga, you get.
You get, but not for 200 extra dudes.
Of course, so unajua, maybe me, nini, mali mnatoka from church, kabla mfiki. Unajua, sasa, maybe the first waki arrive, alafu umcheki umati kwa gate. Maasha zote anza tu tension. Yani watu wamefika na tuko tayari. Alafu najua hizi ni dudes zenye zimezoea ku get crushed cho. Maybe hata kuna kale ka hata. Kenya kana kwa sanduku. Hii ni ya Sato. So zikienda pale of course amjua au jui.
Yeah, mjuani.
Haujui.
Hata hii inaweza kwambia I'm your cousin.
Yes.
I'm your cousin from your father's side. Yani you don't know people. Go and research who I am. Alafu ishie. Uko alafu you should not see girl like that's the first thing. I think sijuka ocha zenyu zikoka ocha za ujakani. Because ocha za ujakani, a very common statement ni, ikiaya buwana, haunijui buwana. Rai kuambi, yani haunijui, umepote Nairobi ujui watu wako. Najua siku moja unesa hoa dada yako. Niko ntawa dada yangu kwa nini najua. Mi najua dada yangu kwa najua na mimi.
Situna samanga, situna samanga, tori ya musie. Sini wa nyumbani you guy. Ukisikia hiyo, hey.
But squeezy niliona wako strict sababu chakula ni ya buffet.
Outside
catering. So wako strict you guy.
Na wanapiga simu.
Yeah, inafunguliwa ile time yenyewe. Unajua kitambo ulikuwa unapata bibi harusi ameenda kupigwa picha far. So amekawia na huko malema ndio because walikuwa wanatoka church aenda kupigwa picha and then sawa tamalizia kwa reception mpaka usiku.
Yeah.
Wakikula wakidance. So bibi harusi ameenda kupigwa picha far mahali kama Ruiru. Na hiyo reception iko hapo Thika Road. So by the time wana come, you guys get a dudes yoko sani ya pili.
Au ni raya ziko na njaa.
Ni raya ziko na njaa kabisa. So mawochini walikuwa naangushiwa noma. Hey, watu wametoka wapi? Sasa mimi ningefanya aje na sijui watu wa kwenyu naona raya inaanza kuzushiwa. Lakini siku hizi vile kumekaa mna hiyo story ya catering. You guys are always get class.
Bami naona imefika tu time jo tunafaa tu ku keep it gangster you guys. You don't have a wedding. So calling, it's time to eat. You guys in a reveal you are doing boiled maize. You guys. Kila mtu achukue. Kitu fani ni. Yeah. Zizi nyoyo. Iko bado na cob you guys. Like,
like boiled maize.
Unakashikilia tu. Afiki mahalizo. Sasa shida ni utona adudo mnare ila ifa iku hapo iku.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikiku.